Money.
God engineering.
It's the kids, baby.
Hey.
They like, who you damn, I'm a poomsy, come my oozy. Those haters been mad, why me noona talk a juice. They know that I'm the GOAT, Basi Tuni Suram Boozy. A channa, how I pull oozy. Tupo Juni Mula team, come a Ulim cheesy when you rasta. Na come a ye, mini hust, money first, but faster. Come a huna tuna sema hasta la vista, Joe. You can even ask Casper. All my G's on, they be filling up domes. Way before you even got bids for your first song. And even if you do, my nigga, you flick strong. My na Nikki drop, yangu mwanangu, your shit's gone.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, hey. I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, hey. I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka
boomzi ya mwisho. Yeah. Equala lap, yes. I'm looking for success. Motivated and dedicated until my last breath. I was born normal. Life made me a hard mess. Now the only time I'm happy is when haters is upset. Effect. See, we all got problems. We all got pain. Some people give up, but I'm not like them, nah. I'm a spinner, a king, a breadwinner, you see. I think we all got greatness buried within us. Need to get up, get up, get up, and go get it. See, even if I die, I know my name won't perish. Cause everywhere I go, I bring light and hope. See, I'm a man of the people, this is my approach.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho,
mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
Hey, rip my city, rip our city, nigga, I'm going high. I'm not sitting, tazi kiri, I'm about to blow up. Kati ya miba na mbigiri, jona tobowa. Sala zangu mindo shoka, nisha zinowa. Na flow ni mubaraka mwishe, hey. Ama dogo swachige mwacheze, hey. Na ili jando mispeleki waze, hey. Na ili jando mispeleki waze, hey. Watu fisi ya wana pisi wana madoa, ah. Ziki kwangu single no Nintendo lando, ah. Maisha moto dani joto bado na poa, ah. Let me celebrate, let me party. Nyota mini tokako, nyota ni shengara. Don't tell this mother Fanta I'm the illest, they know me.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho,
mpaka boomzi ya mwisho.
I wanna grind on the time, I'ma do it.
Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho. Mpaka boomzi ya mwisho, mpaka boomzi ya mwisho.